bankunda cyane simbibona abazi ko mukunda bambwira ko ndi guhona akasa mutwe nuko bamafaz nanga kumva agevero tuha sinjya mubona ikibi maziki ngigazi mushaka zabaye nkasa kuri insta bafollowa be bose n'abakapo gusa mwite puta cyangwa mwite queen waba players afite isheni y'ibisaza byose zingabiha keya keya itari feya kuko umwara atari deya etureka ibyisinsenda byose bimushaka ha wife no nuko ndi jacari loza and the wish loves me byo bizira amakuza
Kukongujana mushimba Ahujese bara shemba Muli shemba wakuta mugu benga Musambire ngura munda Kukongujana mushimba Ahujese bara shemba Muli shemba wakuta mugu benga
Call me Patron On a phone call She a buddy but she my Munde cherebu Call me Patron On a phone call Sitaka magambi bzi mundo ni huzo Call me Patron On a phone call, she a buddy but she mom when they cherry boo. Call me Patron. On a phone call, since I come again, baby, you go do the moves.
Yeah, I know, ndege bashinura mwese aha mujye mumwitaho muramufana mwese aha akasa mutwe nuko mubivuga mwese mukabivuga kenshi kandi muna stalkinga ngo last night shori yarafite dede and this morning shori yarafite birthday sinza hakuri bitwuretse mubajene wallahi mbona bajene muri gukora mistake ngo ha tiktok page fita hanike wishutse haba mbona bigira ama views reba ariko nukoreho uyu mwana araka she got the vibes ni wazuhita umujyana why you know nuko ndiza kari loza and the wish loves me byo bizira amakosa romance anyu zose tubona rubusa why you tripping si umubazo
wakire kura munda kuko mujyana mushimba ahugeze barashemba muri shemba baguta mububenga musambire ngura munda kuko mujyana mushimba ahugeze barashemba muri shemba baguta mububenga
call me Patron On a phone call, she a buddy but she mine when they get it boo Call me Patron, on a phone call, since I come